vitanga vya mikono yako. Wengi wanaomba mabaya ili niangamie, ili nipotee, ila hutoniacha Baba ili niangamie. Kiu yangu we, rejesha amani, rudisha heshima wajue, rudisha afya yangu Yesu, uzima wangu Baba, nikutukuze wewe wajue.
Silalamiki, sikatishwi tamaa na dhiki. Mungu wangu we, hujawahi kushindwa ngo. Ninaendelea kunena nikijua wewe ulishashinda mauti, matatizo yako madogo vidogo vidogo vidogo.
Naokoka shughulike na mahitaji yetu, Yesu kashughulike na ndoa zetu, Baba ukashughulike na watoto wetu, ukashughulike na maadui zetu, tena ukashughulike na mahitaji yetu, Yesu ukashughulike na ndoa zetu, Baba ukashughulike na watoto wetu, ukashughulike na maadui zetu.